Minister w'ebyobulamu Dr. General Thakyenga asabye Minister Robin Nabbanja ajjukize omukulembeze w'eggwanga ku bwetaavu obw'okusa omukono ku bbaga ery'ennongoseza mu tteeka erifuga ebyeddagala n'ebikozesebwa mu bujjanjabi National Drug and Health Products Authority Bill ery'omwaka 2025 olw'okusobozesa okussa mu nkola ebiragiro ebinaayambako okwanganga okusomooza mu byobulamu okubalukawo. Akyenga ategeezezza nti ebimu ebyeyambisibwa mu kkebera endwadde, ebiyiiye byonna mu bujjanjabi n'ebirala byeyongera naye okupima omutindo gwabyo gulambikibwa mu bbago lino ery'ennongoosereza eryayisibwa Paalamenti ssabbiiti ewedde. Agamba nti ensonga eno egwana okukolwako mu bwangu lifuuke etteeka olw'okumalawo okusomooza okuliwo.